Mpenzio ukanibwaga duniani ni kubebe milele nisichoke.
Will you marry?